Hot music, baby.
Unauliza lemi huko pande gani rangi nyekundu kama ya kijani flow mautundu mbunifu nane takusifu nane we ujulikane bibi tubishane shane watu wakubizi mane mane kuipata sio hizi mwana wane wake up the morning zichange change haya maisha ni majanga na ukiumba kidogo umepuyanga puyanga na mademu wanataka kule mwana unakesha kwa waganga 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 wanaganga cha maigizo kuleta sanaa utafuta talikizo ya njao kiwashe moto na leta bala waganga wanaganga nja maigizo kuleta sana kutafuta likizo ya njao kiwashe moto na leta bala
wachani mungu shingapi
wachani
mashani mafubi
wachani mashani
tinga
wachani
mungu
wachani mungu
kinoma
wachani mungu
kama goma
wachani mungu
kinoma
wachani mungu
group long time linge left ile time na ya set na ya lemba ya we soft shida azibaduki zimenganga ni ya stress kwa kichwa zitoke hata nikinywa bia high play for God everyday high play high need the word na Mr. Night Pay so skula humlicho nipo kuwapo wengi wana atusa maskini wakutupwa habari wana pande hizo ni haje huku sio poa tunasonga kibabe atuishi kibosi yani tule tusaze kwenye waya kuna loss shida kani tangaze kichwa ni nyumba ya question lini taweni hii mission ata kama na shida kibao Landi hii na pari
Wachani
luke
Wachani
mashake
Mapobe
Wachani
mashake